Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rua te kaumāwaru. Exercise 28. Titiro ki ngā whakāhua. Look at the illustrations.
Whakautua ngā pātai. Answer the questions. Hei tauira ēnei. A.
How had the time?
Toru karaka.
E.
He aha te time?
Ono karaka.
Tahi.
He aha te time?
Ko tahi karaka.
Rua.
He aha te time?
Rima karaka.
Toru.
He aha te time?
Iwa karaka.
Whā.
He aha te time?
Te kau karaka.
Rima.
He aha te time?
Waru karaka.
Ono.
He aha te time?
Fitu karaka.
Fitu.
He aha te time?
Te kaumātahi karaka.
Waru.
He aha te time?
Te kaumārua karaka.
Titiro anō ki ngā whakāhua nā. Look again at the illustrations. Whakautua ēnei pātai. Hei tauira ēnei. A.
He aha te time mai hoki mai ai apita?
Nō te toru karaka.
E.
He aha te time i oma mai ai ngā wāhine ki kimureti?
Nō te ono karaka.
Tahi.
He aha te time i hoki mai ai apiripi mā?
Nō te tahi karaka.
Rua.
He aha te time i tai mai ai a huani?
Nō te rima karaka.
Toru.
He aha te time i hoki mai ai ngā tamariki?
Nō te iwa karaka.
Whā.
He aha te time i waia mai ai a karaiti ana?
Nō te tekau karaka.
Rima.
He aha te taima i haiana ai a roimata i ngā kākahu?
Nō te waru karaka.
Ono.
He aha te taima i oho ai a tio?
Nō te fitu karaka.
Fitu.
He aha te taima i hairea i a tāmati ki te hōhipera?
Nō te tekau mātahi karaka.
Waru.
He aha te taima i hairea i rātou ki ngā rua wāhia?
Nō te tekau mārua karaka.
Mm-hmm.